This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni kwakhona ke baphulaphuli baka Radio 7 to 9 a.m. Cape Pulpit nguvelile kambenene ke lona othetha nawe. Nceda ke uxelele abantwana bakho, uxelele omakhelwane, abazali, isihlobo, kunye ne-colleagues zakho kuba uvelile ukunomathotholo. Bazise ke mphulaphuli kuba bavule onomathotholo babo okanye onomnyayi bamamele esisikhululo sethu ke uRadio 729 AM Cape Pulpit. Mphulaphuli wethu ke siyaqhubeka ke siqhubeka ngayo ke i-series yethu ethi ubabalo nomthetho okanye phaya esilungwini law and grace. Siqhubeka ke sizawube sithetha ke ngenkululeko ngobabalo okanye freedom by grace namhlanje. Siphaya ke under the same series. Mphulaphuli ke phambi kokuba sityatyadule kakhulu masivule ngomthandazo, ndicela ke wenze ngolu hlobo. Ubeke isandla kule ndawo ebuhlungu okanye kulo mntu osecaleni kwakho nendawo ebuhlungu, umbeke isandla kule ndawo ebuhlungu esithandaza. Siyayazi uba ngabanothixo wethu uyaphilisa and bazawuphila. Zimininzi ke buninzi kubungqinisi esibufumene babaphulaphuli oba abathe ke baphila during this time xa nasithandaza. Bakrweca ke phaya bucala kuFacebook batsho uba ngabana velile nditheke ngeli xesha ubushumayela phaya kunomathotholo kanye kanye ngakumbi ngoku busithi makuthandazwe. Ndabeka isandla kumntu kwethu, ndabeka isandla kumntaneni wam. Omnye ethi ndazibeka mna isandla, bendiqaqanjelwa yile ndawo ndazibeka isandla. Utheke usawuthandaza ndizibeke isandla, ndatsho ndaphila. Yonke intlungu ebendinayo yahamba. Mphulaphuli ke ndiyakuthembisa ke uThixo wethu yeva, akho ngxaki noba undimamele kunomathotholo ndimanga phambi kwakho. Usola ngoba undimamele ukhona, usiva ilizwi liyasebenza futhi ngamandla alo apheleleyo. So ke beka isandla sakho kule ndawo ebuhlungu ezindizawuthandaza ke mphulaphuli. Uba kunendawo ebuhlungu, beka isandla kule ndawo ebuhlungu. Uba ke ufuna umsebenzi, beka isandla ke kula maphepha akho ozawuthi ngomso uvuke uhambe uyowafaka kule ndawo ofuna uphangela kuyo okanye ufuna ufumana ushishino kuyo ukuze kwenzeke. So beka isandla sakho ke kuleyo ndawo yesidingo. Bawethu namandlonke, our Father and our God, great I am, living God, we worship you. Thank you for your presence. Thank you for your love. Thank you for your grace. Siyazi ke bawubuya siva xa sibiza kuwe. Wena uxakwanto futhi awuhlulwa nto. Zonke izinto ziyenzeka kuwe. Our Father and our God, right now, egameni likaYesu, ndiyathandaza ndithandazela abaphulaphuli abasiphulaphuleyo ngalo mzuzu, bonke abagulayo, our Father and our God, kule ndawo babeka izandla zabo kuyo, our Father, philisa ke philisa tyutya lo mizimba yabo, ubaphilise, utoncule kwasiphi nisifo esibabambileyo, ubaphilise usisuse, ngoba kaloku wena uziphilisa zonke izifo, awushiyi nasinye. Philisa nabazaziyo nabangazaziyo, philisa our Father and our God. Ndithetha nalaa ntlungu kulowa mzali, kulowa mntwana, mayahambe ngawo lo mzuzu, lo ntlungu mayiphume emizimbeni yabo right now, egameni likaYesu. Our Father and our God, we pray, we adore you, we worship you. Kwabo babeka izandla kumaphepha abo amashishini okanye amaphepha abo ufuna umsebenzi, Thixo wethu namandlonke ngalo mzuzu, I pray in Jesus' mighty name that your favor and your grace, your mercy and your kindness will be with them, Father, egameni likaYesu. Ndiyathandaza ke bawethu namandlonke, uthumele ingelosi zakho zibabalekele phambili, bathi befika kuleyo ndawo ube wena sowuzithumele ingelosi zabo zakho, Thixo wethu namandlonke, ukuze zibalungiselele, Thixo wethu ophilayo. Lord, in Jesus' mighty name, ndiyathandaza ke langalo mzuzu, egameni many likayis untanda zelana soki skululo tiko wetu na mandlonke uz Radio 729 AM angabina zitingo zinga tikianwayo tiko wetu na mandlonke kanye zinga zalseki swai. Our Father and our God, Lord, in Jesus' mighty name, we pray and we adore you. We give you praise, glory, and honor. Kuwe wenonako ukwenza ngaphezu kokuba sicinga nokuba sicela. My Father and my God, Lord, in Jesus' mighty name, we worship you, we adore you, we praise you, we give you glory and honor. In Jesus' mighty name, amen. Kem pula puli kem masikube keke sikyakya dule ke kuso okanye kuwo ke lo mkholo wethu namhlanje. Sobe sifunda ke siqala phaya kula yancwadi yabase Roma isahluko sesesihlanu. Soqala ke isithi isihlokwana isithi siqhamo sokholo. Ngoko sigwetyelwe nje ngokwaselukholweni sinoxolo kuThixo ngayo inkosi uYesu Kristu. Ivesi yesibini, asaba nako ngaye ukuthi singene ngokholo kulo olubabalo simiyo kulo. Siqhayisa ngokuthembeka okanye ngokuthemba uzuko lukaThixo. Asiku kuphela ke oko, sizingca nangeembandezelo ezi sisazi ukuba imbandezelo zisebenza unyamezelo. Unyamezelo ke lusebenza ukucikideka. Ukucikideka ke kusebenza ithemba. Ithemba ke alidanisi ngokuba uthando lukaThixo luthunyelwe ezintliziyweni zethu ngomoya oyingcwele esamnikwayo. Verse 6. Ukuba uKristu uthe kuba uKristu uthe esakubona ukuba sisengama athalala wabafela ngexesha elimisiweyo abangabahloneli Thixo. Now I want you ke ube kumnwe kule ndawo apha ke kuyakho iBhayibhile. Ithi uverse 6, kuba uKristu athe esakubona ukuba singama athalala wabafela ngexesha elimisiweyo abangabahloneli Thixo. Nothi besawucela uxolo, nothi besawuguquka, nothi besakwenza intoni, esakubona ukuba singama athalala asikwazi kuzenzela nto, asikwazi kuguquka, asikwazi kuzisola, asikwazi ucela xolo, asikwazi kukwenza restoration phakathi kwethu noThixo, wasifela. Now, xa esifela besingamcelanga ukuba sifele, khasikhangele umntu nosifela, yena udecidile ngokwakhe ukuba uzokusifela. Now, it is very important to understand ukuba ngabana, ukwenza kukaThixo akuxhomekekanga emntwini, kodwa uThixo udecidile ngelakhe ixesha ukuba ngabana uza kusifela. Uverse 7 uthi ke mpulapule, kuba kungengenkankulu ukuthi ubani afele ilungisa, kuba uthi mhlawumbi ubani abe nobuganga bokumfela olungileyo. Ke yena uThixo uqondakalisa okwakhe ukusithanda ngokuthi sakubona ukuba sisengaboni uKristu asifele. Na uThixo ubonakalisa uthando lwethu towards thina. Uthe sawubona ukuba ngabana singaboni sizintshaba zakhe, wasifela sisezintshaba zakhe. Uverse 9 athi, kokukhona sigwetyelwe nje ngegazi lakhe, siya kusindiswa ngaye kuyo ingqumbo. Kuba xa sithe besizintshaba nje, saxolelaniswa noThixo ngako ukufa kwenyana wakhe. Kukhona sixolelaniswe nje, siya kusindiswa ngobomi bakhe. Now, uThixo usifele, okanye uYesu usifele sizintshaba, akalindanga sibe ngamahlobo kunye noThixo. Now, ngumsebenzi wobabalo ke lo. Ubabalo alulindi wenze kakuhle. Ingxaki esinayo thina apha phandle kuba ngabana sifuna ukuqala sizihlambe sibe clean sisuse bonke ubumdaka sisuse zonke izono sifuna ukuyeka izono ngokokwethu sifuna ukuyeka bazizoni ngokunokokwethu in fact sifuna ukuzisindisa before size kuThixo sifuna ukuza kuThixo sesisindisiwe se okanye sele sizisindisile it is impossible ukuba ubani angazisindisa nguYesu kuphela okwazi ukusindisa futhi ligazi lakhe kuphela elihlamba lisuse isono meaning uxa sele usenzile isono you cannot undo it but uYesu yena ngelakhe gazi uyakwazi ukusithatha sisusa hlamba ingathi khange sibe khona mandiphinde noba ungathetha uthini ungazamuka enzantoni wenzeni akukho nto unokuze uyenze ukuze usisusi sono okanye usithi undo it is impossible there is nothing you can do but Jesus is able and capable and uyayenza lonto uYesu ngelakhe igazi uyasisusa meaning the only process to undo sin is to receive Jesus meaning ukwamkela kwakho uYesu ilento isu yenza kube ngathi khangu senze isono ilento ithi iBhayibhile ithi akasibalelanga kubo isono sabo abasenza isono athu David xa ethethe athi blessed is the man whose sins okay whose transgressions are not accounted to them ngwayi kunjalo ngoba kunalo othathe isono kunalo isono somnye esibalelwe kuye ngubani ke lo isono sakhe esibalelwe komnye thina sonke ehlabathi liphela izono zethu azibalelwanga kuthi zibalelwe kubani zibalelwe kuYesu ngoba uYesu uthe esakubona ukuba singama athalala wathatha izono zethu wasifela athi iBhayibhile xa ithethe ithi wenziwa isono yena ongazani nasono he made him to be sin he who knew no sin lo ongazani nasono wenziwa isono ukuze thina sibe sin free sibe ngamalungiso ke sibe bubulungisa bukaThixo na into eyenzekileyo ke ngo yilento kuthiwa xa ibizo kanye sithi xa siyibiza in our Christian circles sithi it's a great exchange wathatha isono wade waba sisono thina wasenziwa ntoni abulungisa bukaThixo now we may say ha ndingathandaza njani ndingazibiza njani ilungisa can you see izinto endazenzayo uthi uYesu your sins and izono zenu neziphoso zenu I will remember no more wena ubhizi ubalana nezinto ke wazenza kodwa lo onexhala lakhe yena remembers it no more that's a problem we have sibambelele kwizono zethu sibambelele kubugwenxa bethu kodwa kukho lo osifeleyo kodwa kukho lo othathileyo ubugwenxa bethu othathe izono zethu and not just as that but became our sin meaning xa ebebethelelwe emnqamlezweni ithi iBhayibhile xa ithetha ithi isono sagwetywa emzimbeni kaKristu emnqamlezweni instead bakugwetywa thina sisono esagwetywayo athu Romans 8 verse 1 xa ithetha athi ngoko ke akusekho ukugwetywa kwaba kuKristu Yesu akusekho ukugwetywa kwaba kuKristu Yesu kutheni kungasekho ngoba lento ibangela isigwebo yiyo yathathwayo yagwetywa isono igwetywa phi emnqamlezweni nawo ke mphulaphula eyonanto ndifuna uyibambe kuba ngabana ubabalo lukaThixo lukukhulule umthetho bukubopha esonweni kodwa ubabalo luthenge xesha bulutshaba meaning umthetho ububala kuthwa suyenza into ethile wena uyenzile kuthi ungayenzile wena uyenzile kuthi ungayenzile wena uyenzile kuthi ungayenzile wena uyenzile kuthwa yenza le wena uyenzanga kuthwa yenza le wena uyenzanga ubabalo lona luthi kuthwe ungayenzile in your behalf andikwenzelanga kuthwe ungayenzile on your behalf andikwenzelanga kuthwe wenzele on your behalf wena wayenza but on your behalf ndikwenzela now ubabalo luya kwenzela umthetho uthi yenza kodwa ubabalo ithi it is done and it is done. Now kubalekile ukuunderstand ba yintono yenzelweyo kunezinto ezi yes of course because kunezinto ufuna uzenzile zinto ufuna uzenzile kholo kuYesu. That is all that is required of you. All other requirements, they have been fulfilled. So fulfill wapi kuYesu. The moment you call wampulapul, because the moment you have been set free. Elixesha lokuba sithandaza ukuba ke ulivile ukuvile kushumayela kwam ulivile elizwi oludaba ndilubikileyo apha kuwe ke mphulaphuli masithandaze thandaza nam kuleyo ndawo kuyo vala amehlo ke ukuba usendlini kodwa ke nginyanzela ngawuvala amehlo masithandaze senze umthandazo wosindiso. Ithi Inkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela iziphoso zam. Ndiyabulela ngokundifela kwakho. Ndiyabulela ngobabalo lwakho. Ndiyabulela ngoba xa bendile athalala ndingakwazi ucela xolo, ndingazazi ukuba ndingazithini. Wena wandifela, wafela izono zam ukuze zingabalelwa kum, zibalelwe kuwe. Ndiyabulela Yesu, namhlanje ndisisidalwa esitsha, ndingumntu omtsha, ndizelwe kabutsha. Kusukela namhlanje I belong to the family of God. Inkosi Yesu, ndiyabulela. Ukuba ke mphulaphuli uthe wawenza ke lowo mthandazo, kwaceke phaya buqala, phaya ke kulamanxeba, kulamakhasi onxibelelwano, uFacebook, utsho ke ukhangele phaya uvelile mbenene, utsho ke bavelile ndiwuthandazile umthandazo, ndamamkela uYesu, ndithini na ke ngoko. Mna ke mphulaphuli ndakugayida, ndikubonise okanye ndikuxelele uba yenza ntoni, wenze ntoni, nokuba ndikucebise uba leliphi nibandla ongazimanya nalo ukuze uhambe le ndlela kakuhle. Ndiyabulela ke mphulaphuli, be blessed ube nobusuku obuhle. Kude sibonane kule veke zayo. Inkosi.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.